No sound. It's your boy Barra Spoken. Rappers Madiokoto. I told you West Nile is gonna be represented. It's your boy Lyrical Terrorist. Vakwerbe. K-Town SCD. West Nile stand up. That's how we do it. Hip hop. I mean hip hop. Lazima uimasi animadi mungu aliraya. Lazima uimasi animadi mungu aliraya. Lazima uimasi animadi mungu aliraya. Lazima uimasi animadi mungu aliraya.
Kuna from the west na kita mahanta. Legi skilo mengi duru sana yote matani. Kelele be kelele bila sense yote nonsi. Madimara nala liki ndige na lukimia. Wapi kara kufamu nalo the next lane. Next step kolabu bara spoken toto wari go international. National. Border to border, back on the vision. Kikilangola nakonda, nakona nagokudotu meni. Confident, ngazi kilo mengi koda modu yote failure. Kara minu fam, in the game back on the confidence. Nangon on the move, kila sana waku evidence. Kido mindo denda bine nasi ama Hillary. K-Town soja team music represent. Koboko kue keni bendere iko plaki nyero. K-Town ka. K-Town citizen, K-City resident, diamonds some precious.
Lazima uimasi, animadi mungu aliraya. Lazima uimasi, animadi mungu aliraya. Lazima uimasi, animadi mungu aliraya. Lazima uimasi, animadi mungu aliraya.
Ma efini manze kongolo, matondolo. Neki mahura ini kini vini makungute. Ma ima jesa popi, mabasara. Ola mani suri nikira sasi mamagara. Zende city streets, malumani nyong DC. Malumani nga DC, malumina ofusi. Aduki omi mbosi, akukie katasi. Manyakile yadrasi, mapatasi, masitasi. Lakmani fani, kivani, mamboni, makamini. Engazwa tirkuli maada, remisu representa. Bara nyabian, osupian, mabara spoken. Nekira madizonti, maura vini onzi.
Lazima uimasi, animadi mungu aliraya. Lazima uimasi, animadi mungu aliraya. Lazima uimasi, animadi mungu aliraya. Lazima uimasi, animadi mungu aliraya.
Asopero hil madia, maoro toditia. Ongo kwa seria, asikanifubende madia. Mitakwa mfuria, arigyo sanyiraya. Mabamboni, pele mingamani saluti waresa.
Suku LT ile rikini kara kajua kufamu au kunda dadu tina de kara famu alopugo ayangu nda werito mindo kolabo mugana ata yukwe betingi donake ngati kula fani na kufamu kara ata kiloko nanyo doing lalapa instead of rotten rhyme I make them right win tikinda na idonya yeah. Na meda kara yota birei. Ah, ilo king lo West Nile. Yeah, but a spoken suku LT.